Ua pasia ile mota I lalo le parlamentes tete o Vitoria, se tu la fono e mafaya I ona faamuta le ola o se tangata ua ui sona ngase ngase, ua tinga ina mafatia. O le aso tofi na tenei, na o o ile vaveao fe lafo lafo a inga o le tu la fono tau faofi le assisted dying bill. A pasia ile mota I lunga po le upper house, o lona winga. O tangata umai Vitoria ua uwi o lātou ngāse ngāse, o vai le se fuluma le valu tausanga le mātutua, tī ngā ina ma māwhatia le tī ngā. Mā, to e tasi le tausanga o loo whaamoemoe e soi fuai. O le āmawhai lalo le tū lāfono le nei, o na wha uma e awalai se vai la au, lo lātou soi fua. O le wha upunga māsani le ngangana Peretania o le euthanasia. Na saunua le teutupe o le malo se tete Vitoria, Michael O'Brien, o le tūlanga silio na tāua, a kolosi loa le leina le nei I le wha ei unga e whaie se tangata, ina ia wha amuta lona soifua. Ia mauti noa, o lo o whaia malona si la fia, malana filifilinga sa oloto, ai le whaia ona o se whautuanga mai seisi tangata.
We need to ensure that when people cross a line that you cannot step back from, that they do it willingly. They're not doing it under undue influence or coercion or duress.
Le tautupe o le whainga mālo se tete Vitoria Michael O'Brien. E lata I le lua se fulma le ono I tūlā, na whaia I whela wholafoa inga I le tūlā whanole nei, I le pāle mene se tete o Vitoria. E o olawa I le awhala whā I le vaveao, Nasa so oai, o tali ele minista o le soifua mā lolo ina, nisi o fesili a sui faipule e wha antataulava I le tūlafono le assisted dying bill.
What specifically would constitute an unwise decision?
Minister?
It's not actually about an unwise decision, it's referring to the opinion of other people that it is an unwise decision.
Le minister o le matanga luenga o le soifuma lolo ina I Vitoria, Jill Hennessy. O le pālota na whaia I le langona ma le filifilinga sa oloto a sui. E le I whaia wha ai tū au, I vaenga wha upu whai. I le te alai titi o le sefulma le tasi le tae au na sasoai, na au mai ai le wha ai unga o le pālota a sui o le pāle mene se tete I le maota I lalo I Vitoria. Ma ua manu malo o ile ioe I pālota e whā se fulu malefitu, I le tolu se fulu malefitu na pālota I le lea I.
The result of the division is ayes 47, noes 37. Therefore the motion is agreed to. The bill will now be sent to the Legislative Council and their agreement requested. Before moving on, I'd like to take this opportunity to thank the staff of the Parliament of Victoria who have put in...
Ina ua whaailoa mai e le fofonga whetalai o le pālemene se tete o Vitoria, le whaaiunga o le pālota I le maota I lalo, I le tūlafono, le assisted dying bill. O se tasi o sui na tūleia mālosi le mau, mō le ioe I le tūlafono, e mawhaia I o na whaamuta, le soifua o se tangata ua ui so na ngase ngase. O le pālemia se tete o Vitoria, Premier Daniel Andrews.
My colleagues and I are very proud that we have taken a very big step towards giving many, many Victorians the dignity and the compassion that they have been denied for far too long.
Daniel Andrews. Peita ie le mawhaiona avea matu la fono le assisted dying bill se I wangana ua pasia mai I le isi maota le maota I lunga le Legislative Council. Na whaalia le whaanoanoa o le parents atene o lo o mauti tee I le euthanasia po o le whaamuta o le ola o se tangata ua ui sona ngase ngase le whaala putupotonga le right to life le tamaitai o Margaret Tih. I le pasia I le maota I lalo o le tūlafono le nei I le se tete o Vitoria.
You know, the protection of human life is the most important thing in this day and age, and I can't believe we're supposed to be living in a highly civilised country, and yet here we are stooping to legalise state-sanctioned killing.
Le peresetene o le right to life, Margaret Tih. Aina saunoa le pālemia se tete o Vitoria, o le taitai o le Labour, Daniel Andrews, o le tiute tau ave, ma le matawhai yoi le neia tangata e tofia e whaia tū la whono ma whaai unga e te tau ona whaia po le ala vale whaingata.
Public life is about getting the big and important things done. And this is big and it's very, very important to a lot of Victorians.
Le palemia se tete o Vitoria Daniel Andrews o le masina fau e tangofia i le maoto i lunga le assisted dying bill i le se tete o Vitoria.